sakira be hedi be hono bismillah kibi famaro gonde hen ade yewtere amen actu des jeunes do studio tamani min Usman Nyalibul e Mamadou Samaseku gonni on do sembe seku hono gorda
hare ke jawari Usman Nyalibul hono seli basu wala
jotta jalla kureje korolor
fune jeli be jote san
hedi woni ko woni ton
en bian Usman Nyalibul se ngadi juude en bossu en puddiran no ben nyalom runde afrique hertanango jeunesse yaminango njaldumare go novembre haye be gonni bernde imadraji yiriwere bangal minimag man hala ben yambere juhinde yiti mawuri jogi do darja san dido wattuji di finatawa ben handi naban en to kita bangal wambay be gondu be tonde hore en nesuji ma
sambe se ko hono biirda fuddode kabaruji di nyaloma afrika ka ena do jenes yambinama aljumaare jabbenande
non tigi son nyaali bulle mbiyen hunde hertanande be do jin en no mbiyen nuygal weltere ele nukuji yirwere dun duminde
batte mudun wadde mali subi sicili ima daraji sukabe jokkolbe fa mali no hewtirta hore mudun eno yirwirta jenes daro darnde mudun do yewtongoji kuncante di hore di fabe do eden fam aniko imerana lumaga hebni en do faccitango alisise
bato ministre em gaddo alal bara chapantati lewru octobre bettindu holtamale mudum wido odo nyoloma fana mudum yo holitide darno ko jokolbe be jogi bangal yirewere runde afrique kana ko be leedi amende holiti wido wara mu inanande sukab jokolbe nokkulato way wadde yewtireji mu em to e bawi hawtude faabe tottondira hakkilaji yalla ko be kaltita ko yimbe fuana hedo dum be mbidu be ngaram wutade fa laaba dati fu gondi tum kadoji sukab jokolbe wadde imadraji no hanir alla ana darono leedi ndi ministre ko manube jokolbe fa yotto mbirki sembe chaldi ka nardi jokolbe fu gombe leedi amendi tinno wada imadraji fewde de do nyalaade kertanaade leedi yankaku ele bilki sembe chaldi be gadda dum e yimbele urbe leedi burkina faso fa yotto leedi niger michin tinde tan wiide sicil chubadul adnar alla no hitan hika fewde de do nyalaade ni woni birugol jande afrique le daru noga e go'o
sukabe jokolbe darne mumen ana mawni du fa handen do kabar jirwere leedi
non tigi suma nyaale bulli kambar dun no ben imadraji kewdi na sarta ben nyande mu dun non dang yelan be fam kadane mohammedou abdul aziz horejo gulirde jeunesse du fosango alsisi
la jeunesse c'est
trop chokol bebe le nyaloma hande o ka ana nodda fewde e di do nyalaade e be kani tawtude gouvernement leedi amendi le imadraji fu naaw di bangal heedin cinde leedi amendi asawere arande lewru fu mi landinam imadraji pawi e bilki sembe chaldi asawere didi lewru novembre ndu o do golle waram wadde so lando jabi stade Salif Keita ngondo katito goleji goddi kasendo ana landina le nokko kertanado jokolbe sugoni koto uttigol dame suudu heewu darnado jokolbe ana landina kanyundu woni yamfoli la
tunde yamfoli la
sakirabe ando do bay holtinde men ko woni hakkilaji modon do golleji di sini on noddi numero 76 98 56 56 lewru ke enandu hinne e yurumende timmi to kayto yontere nayberde e cekkitide le ndu lewru be darane kono kabaruji sukabe jokolbe
Usman Nyalibuli be do jokolbe hulti wiide kambe mbi darane mum an mawni sanne le mberna kabar mudu bangal dokkal tutundra laklaji kan yirwere dun pabondiral dan no wonko be kanni kejodo men to kayto Mohamadou Samba Diallo ke dan fesango Jenaba Diallo
min joyi yimbe kaso min ko kiji jam e yimbe kadabe be darna min ne mawni enduɗo lewru pabondiral min jangini sukaɓe hayaɓe belemaɓe kilno e ɗiɗo golleji nduɗo lewru wallude e hokkodirde hakkillaji
des autres
ɗum naɓata ne e mini mag yontere nde ɗo bamako ɗo kabaru kes ana wendi e yeede dow kabaru yambingol yiitumo wuuri
non jas Usman Nyalibuli nden batakiji noldeddete ɗon hande hande o mbiyanno yiitima wuuri yambere muɗum le e jujuure ndenno ɗum wodde ɗum bangal gollirɗe juynade saabi muɗum
kamɓe waɗoɓe golle muɗum eɓe keɓa hen nafasanne dow daranade fa waɗanteɓe ɗum keɓa weltare ley o ñaloma fa ɓeydor en fam anni ko Amadou Sadio Camara heɓinen dow faccitago Dianaba Diallo e mumin sendego
golloɓe landinoɓe yangeji garan e nokku o yalla golleji di ne wade no yidirani ne dum wadi ne min jehi bureau Ramatoulay e ACI jom anniversaire o ine golleji mun o tinani hay hune go o didi tati be njuhimo
bonjour madame Ramatoulay
Ramatoulay weltima haw hersi hollude kanko e sehin makko kadi be nunkiobe kal
dum weli kan sanne tiyab yokku yalla wala ko bawmi halde dum weli kan sanne
ko lati ge on sa a sehila guramatullahi kan men kadi beedi tekkude
sama vraiment fait plaisir
dum weli kan sanne tiyab mido yidi ma sanne
Djougol Amadou Maiga horejo gollirde landinobe yangeji feewi gila ko suka Amadou yidno ko wadde hono ido golleji
on fait des surprises aux gens
mi den lallina anniversaire yibbe gollende ana tiidi e juude an mi fuddi dun farde an hebude client jaati
premier client
joni heddi ko nduwano den mono fof jibinaado e ndudo lewru novembre so gorko wala so deb
sembe se go holtama wiede ngardo duaw do itataake na garto sakki itataake hono dun wori
na wiya sanne leedi wonde Ousmane Niali Bouli ndirno yalla ko dum sabu kedana bala fanni do festango mbiyan kedana bala fanni do festango jenaba jallo
parce que celui
sa yirembiya neddo hana doftude gardo duaw ko batte mo are mun o ko on natira so on wi ne dofta mono fof ya ha ngarta mun gasata garbe jodaade sene makko be ne mbawi sekte so neddo iwi duaw hana jabbare joomun bayrito iwito ina yurmini der mette en kana beltade
acide de joie
bala fanni hore jo humini be fina tawa to jeelato kabar fina tawa yonterende en jaranto kita to nokunere de kita kuru ani abodu fo region andar sane do kabar fina tawa jimun
non tigi Ousmane Niali Bouli be leen gado ngalure hayebe hewbe na gondi wadde madaraji yalla jukti tari tawa gal en ben mo ka non le alhali hudum dum wat yalla be dorom ke don ko nelabe men to nelado men to tatu aissata jarahe bani do festango alsisi jenaba jallo
le leedi amendi nyebe ko hewe mu en fule region kita to jer jokolbe nyebe kam en ka holi tiwiide ana yidi wadde ko waawi le majum yalla odo fina tawa ka ana heddo faabe baa wadde dum hewbe mabbe kam en ka ana nayoro bangal golliji kewudi njowiide odo fina tawa nam dum wordi juude kanko jeli Musa Soumano
nebe trabo
mere darani dewle kebal ne hen kono golleji di ne cerndi won piyobe bubaji won daranibe dewle won kalobe won jimobe tayrobe ne mbada
bula cere fona bula
andal lawi di hebirte fayato andinobe dum ana heewi ay ko metti kanko Drissa Diabaté goto e legal ne nyebe gombe kitato ni woni be ngala fu nokku fina tawa mod latar sababu e jod mabbe be jangina jokol bebe golle latar nyenyo
ça c'est un grand problème
kita la centre de formation koti dalla mawka sembami segu ine jogi centre tieti giba dante kono ine tidi reninde sukabe hayabe belma janginde be enen kan hebde centre e inde bako danyo wala Clemenceau Diabaté kitane jogi jarebe mawbe kono joni yimbe nganda kono goto fof ne andi kita ko wuro pinatawa kewdo sembe
de ressources culturelles
nyebe kan en woni bemal ande rune afrique darne mabbe ana mawni san ele nedda ko uri fu ele pinatawa e dum sabi so bedo nyaybe gombe le lamu kita ana anni wadde ko wayi fu fa jangina jokolbe yella kany en do ana heba dara darne do dari do
dun nabata en kabaruji haro chaldi sambe se ko hanbe fidude e final la zone ifwa abe kipina dubi sappo e jeddi andama
non tigi son nyaali boli ben leedi mali kawdo gambi baddi tati e diddi ben mondran e leedi senegal dun sarta ma nyande altenere nay novembre gotti 18h sur latte de latte jor ches senegal
e andon wiide be didon yahbe final wonno latto hijabe e kan le nde walde altenere waro nde dun latto e memondirugal kasen hakkunde bibbe mali e senegal
nyaali boli ne micito wiide wattu ben qualification o ben kan be binay duubi sappo jiddi be eglona be ben sukabe jagabulen be ben ko don buralla e bangal tiro bit baddi nay e diddi den tagal ko be mbasondiri mbaddu e mbaddu Ousmane Niali Bouli mi wado kattane ko warima hande diide
e non jaati sembe sebe do kadde kabaruji di kikida ko sekirab do gondo di malfi e mangal mo dum en jootun hedaade kedde heda do e sedde yewtere tous o grande men ga e yamfoli da to waran jukkininde wassalam